ebisongo funge nkato omutima gwange kusuza kumpaji omutwalo sekale sifa bingi kwe mpawulu kusangu kumbe mukwano mamito kigana